e hakkillo ɓinguel leydi Mali kay kuule ɗe fof e dow lekki fawi yo hultine wiide ene malikoɓe hannde so ni ɗe ɗowlat ɗe fof kalkama yo hono ni gurdam amen jaati woni e farati ɓiɓɓe leydi Mali kani yaltini ɗati dabireji banggal tutugol leɗɗe e renude sane sinuji leɗɗe ɗi gondi majjuɗi ɗi leɗɗe yo nugal gurdam banggal fewnugol ko wiyete oxygéne lekki na sombina heɓugol toɓo na haɗa bonnugol leydi na huncana hoore alhaali ndiyam na rena ɗum fewde e kuɓɓu ɓuri fof nder leydi Sahel hono leydi Mali gurdam yahata fe caggal leɗɗe keɗɗana commandant Ousmane Sidy Bé kanko woni hoorejo jangnirde zofure tabakoro capanɗe jeenayi e jetti dow temedere galleji amen ɗi fof leɗɗe ma charbon nawtorto waɗe ndef na tiɗani min ɗum mahude galle caggal leɗɗe lelade caggal leɗɗe saabi leysoji amen ɗi fof leɗɗe moƴinirte caggal ɗum fof ɗum eɗen cawrira eɗo leɗɗe ɗe dabaji amen ɗi ɗum na nawtoro leɗɗe ɗe hawaluji amen ɗi ɗum yahata caggal leɗɗe ndenno leɗɗe ɗe latto sababu mbawa huncande hoore kala ko woni kuteji wetere wakkati banggal heɓgol toɓo leydi ndi ɗum matan sanne nafaka muɗum banggal ko wiyete nappe phréatique saabi ɗiɗo goni ɗi gollir amen mawɗo ɗen nawtorto huncande hoore ndiyam ciniɗam ndenno fayso haɗi ɗum tan nafaka leɗɗe e leygurna amen wona fewi ko famɗi tawane ɓiɓɓe adama jarti woni halkoɓe leɗɗe banggal imadraji ɗiɓe gatta ɗi wakkati joni o kiidali kewdi ana fewti e leɗɗe men ɗe ɓuuri foof yo gidali ɗi ɓiɓe adama jaati goni sababu muɗum so banggal kabaru geseji nder kiruluji amen ɗi leɗɗe kewɗe taccete tawene dabare luntugol fof huncanaka hoore ɗum ɗum walda e leɗɗe ɗe taccete banggal mahugol nokkuji nde yiya foof cuuɗina mahe ɗum ɗum walda e taccugol leɗɗe batte yigaji leydi nde yiya foof ɗum en tacca leɗɗe batte ñiɓugol ɗati mawɗi ma moƴingol barasuji ɗum foof yo golle ɓingel adama ɓeydade ɗum foof no woodi kuteji waltere wakkati bonandadi ndiyam kammu e kañe wulare sattunde cumo laddeji ɗum nagodi ɗum foof yo sababu halkugol leɗɗe ɗe e wi fedde kedde adnara ndu banggal haybugol kala ko woni hawalu e dow leɗɗe uñayi temedere e ko fawi nder adnaru ndu ko ɓuuri uñayi noga e jetti e gondi e gidali majjere yo alhaali gonɗo ɗum nder leydi Mali ndi lekki kareje yo goto e leɗɗe ɓuɗɗe foof jogude nafa ka wakkati joni o ki lekki na wondi majjude ko wiyete chichna lolirɗo paari naari klatigui folia na wondi ɗum majjude nattotoɓe leɗɗe banggal cafaje ɗum na wodi ko wiyete samatolo ki lekki ɗum na wondi majjude lekki ki ɓiɓɓe muɗum na wiya jimini ɗum heɓɓol muɗum wakkati joni o sowana kiloji kewɗi dawol ana wodi si leɗɗe ɗi gidalli majjugol na furte muɗum wakkati joni o lekki lolirki torokarbi skirenati lolirɗo e ɗengal amen genu lekki ki nawtorte sanne nder adnaru ndu ɓiɓɓe ki lekki na yaltine no fewiri nder leydi Mali yaadi caggal leydi ndi ndenno eɗen ni kewi leɗɗe gonnude majjuɗe ɗe yo leɗɗe ɗum duguiɗe nafa sanne batte oɗo kabaru o laam o e kañe pelle kewɗe ɗiɗo wattuji ɗi gadi imadra banggal tutugol leɗɗe kewɗe kako heewi e ɗeɗo leɗɗe ɗe hisata keɗɗanna commandant Sidy Bé kamar muɗum na sullini jaati hitande foof leɗɗe kewɗe na tutte ka soni e wattu octobre a wirfti a tawan ko heewi majje mbaati batte yeɓare ndenno yila am e poltinkoɓe leydi Mali ɓe kuncina hoore kabaru lekki nafa amen mawɗo woni hen ɓe gattana hakkillo tutugol leɗɗe e noon ɗum ɓe gattana hakkillo kala ko woni heɓugol majje hononi kabaru ndema huncana hoore ni leɗɗe ɗe ɗum na hani huncanede hoore saabi andon nugal ndema jaati yo laddeji soni on jii hande laddeji ɗi na nawtore yo batte leydi majji na jogui nafa sanne kamba ɗum leɗɗe ɗe na tacce toon e nokkuji guese na kuncina e hoore le hen ndenna soni en tacci leɗɗe ɗe wala ko tutta ɗum yo kasara mawɗo ana hani kawar muɗum eɓe no fewiri darden kala pawatoɓe amen ɓe baabo en banggal tuttugol leɗɗe nder tattiji leydi ndi foof ɗum laata ɗum golle arandere kala laamuji kakita sinuji leɗɗe ani kewi ga enne batte yo leydi Sahel noon yo leɗɗe ɗe kasindinaki fewi haybigol hertagol banggal yirwere majje leydi Mali ndi wala gaz coggu courant ndum na tiiɗi sanne ndenno nafaka mawɗo wonani leydi wondu yirwude hono leydi Mali ndi haywude sanne ɗiɗo nokkuji ɗi batte tafon ko warata ko e kañal ɗum banggal yirwere dumide miccitina wiide majjugol fayso si goto lekki na wawi laatade sababu halkugol sinuji capanɗe tati dabaji ɗum woni ko holliti dunke ande kabaru muɗum ɗo e nettimata ndeɗɗo yewtere lollirde parlonde l'environnement on jarama heɗade yo en ji i jeɗɗire warore.